dajimsafi.com.
Uzuri wa nchi hii sio mashindano tu ya soka, hata utalii utaenjoy. Ngorongoro, Serengeti, Kilimanjaro, juu ya mlima Zanzibar. Sasa tuna big five anymore. Nyati chui tembo. Simba faru wamo. When you big five anymore. Hakuna matata. Tanzania iko tayari kwa AFCON. Hakuna utata. Kila moja yuko tayari kwa AFCON.
Unbelievable.